Yeah, Royal Navy, Navians. I don't need no friends, stay far from me. Hey, I don't even miss you, stop texting me. Hey, I don't need nobody, cause you know my new girl. I didn't know I moved on and the future's now on. I remember what my papa say, she shared the jar, the bitch is gonna follow you. Then your girl need your wife indeed, so choose wisely. She tell about putra putra contact, it tastes about putra. Keep him on the moment, I'm just surprised. See you walla walla, wanna see me back, back. Love me, don't leave me, if you leave me, forget me. Love me, don't hurt me, respect me, forgive me. Love me, protect me, unless you better leave. Goodbye, no exes. Ukini meet in the IG, in the YT, in the FB. Simple, just click magician. Uyoni niko peace, niko happy, into supporti. Ila mazoea, mwiko so in a fasti, no exes. My life, my rule,
my rule.
Kwangu sina jina X, tukiachana siku juzi. Acha vyeo vya kujivyo. Kwangu sina jina X, tukiachana siku juzi. No matter how we used to lie.
No
X's. Najungea mstuni green light to life.
No
X's. My life, my rule,
my rule.
Kwangu sina jina X, tukiachana siku juzi. Acha vyeo vya kujivyo. Kwangu sina jina X, tukiachana siku juzi. No matter how we deep in love.
No
exes. Najungea mstuni green light to life.
No
exes. Yeah, yane sekunde kadha. Dani ya sekunde kadha, mambo yanaweza kugeuka nyuzi 180 sekunde kadha. Dani ya sekunde kadha, pepo zilizima maji aliganda barini sekunde kadha. Nijiuliza maswali zaidi ya milioni hata moja linajibu akilini sekunde kadha. Chini ya mtu katikati ya bustani ulikuwa ulagai na balaa kwa mimi. Na soka katikati ya mdomo ndani uloka ulimi ulonipa ratiba ya Februari 30 nikiamini. Anyamini nkinukia marasha kike kuona lipstiki kwa ukosi alinivizia nishike. Sikujali simu zake akipokea mbio ngoja kiondoka kavaa hereni akirudi na sikio moja. Tungeachana tumeza tusingelea pamoja, mnaweza zama kavi cha pamoja hamtolea pamoja.
My life, my rule,
my rule.
Kwangu sina jina X, tukiachana siku juzi. Acha vyeo vya kujipa. Kwangu sina jina X, tukiachana siku juzi. No matter how we used to lie.
No
exes.
Najungea mstuni green light to life.
No
exes. My life, my rule,
my rule.
Kwangu sina jina X, tukiachana siku juu. Acha vyeo vya kujipa. Kwangu sina jina X, tukiachana siku juu. No matter how we deep in love.
No
exes. Najungea mstuni green light to life.
No
exes.